guns on the beach.
Hey, my love, tell me, how are you? Olivia ondoka tu, YB alinicheka sana. Nilipoeleza Jafet, ye mwanangu wa huruma, kasema sorry. Ayaji, medit toujours, hold on, my man. Bami, I can't believe my story. Yale maneno yote ni wayana mana. You got another man, but me feel the pain. Why, why? Yale maneno matamu so yote yalikuwa ya uongo. Oh, oh, umeniacha kwenye baridi kali nilowe. Acha mini kwambie.
Ulipo ondoka that day, umeniacha na umia. Kisa penzi lako dani, umuhimu kwako nikawa sina. Toka uondoke that day, mamimu moyoni nikabaki nalia. Nikashindwa ta fall in love, cause of your love baby.
Haya mapenzi yanaumiza moyo, tena inauma sana. Natamani fanya kinachotoka moyoni, kumbe najisumbua. Natumata message uzijibu, hivi na mana kweli uzioni. Hivi kweli na nini moyoni, my honey me, minawia. Nikama natembea gizani, napoelekea mwanga sioni. Kikweli naumia jamani, my honey me, minalia. Sawa, nimekubali, enda salama ingawa naumia. Ulofanya kwangu yanauma ndio, ila dua njema nakuombea.
Ulipo ondoka that day, umeniacha naumia. Kisa penzi lako ndani, umuhimu kwako nikawa sina. Toka uondoke that day, mamivu moyoni nikabaki nalia. Nikashindwa ta fall in love, cause of your love baby.
Amen.